Tukuzami, zibe zibusisi zinto zibe lula. Afeku pele iminyaka amathuba empumelele mbuza. Ngikhala kuwe mtali wami, nawe thonga lami, please pendula. Ikati lilele ziko, nginjenge nyone ngenampiko. Impilo yami yonke ngisebenzela ukufeza esigamami ifiso. Indlela zami gcwele amashwa amabhadi. Awungisho nosizi sekungani wami. Kwakhala nyoni indlozi lami. Ngoba sengibasathe akuhlangani.
Ewe file engqondweni. Inkathazwa zipheli endleleni yami. Tandazile kuzolunga nini nangwe.